Owesite, ndiwesite, umite, gumite, umite, ova ndi gumite, umite, gumite. Kampaleno.
I thank you Lord Ibukede, I'm blessed obulamu mpadde, feva mu bantu na yonge mulide, kulwekisa kyo wendi ntegede, mbika amasonge yobugenze, nendowoza kwaba abagenze, kyenvanji wayo mfunede kende, mwatutono matoma nyije mvude, lekanyu mirowaye, bino byebiro byange. Wasekange nsendeze sikola byokola nze nkola byange laba nazula yo kinange bwetwe kubisa oluzige ndege luyongo yongo kale oswadde maswadi yennyini nati byatadde togeresa nze nkyamoga olweza n'ebbombo byanoga sikyasabirwa nina kwebaza bwe mba mu holide njagala kea ani agambye sirina ddiya gw'omulaba ali wano hiya leka kunsesa tete binkuba naye kyana gwe kulaba ofera obadde ki olidde onywedde menu esoma kiggwe mbu restaurant egudde oba owebbina aganye nakibuula atuuse mbere yoba soda nze byankubye dda hifi romantikale bya bulututi tutu tekuli kandabe haiti nonyayo gwe mpita ddaali naye ate ono ex wa gundi mpozi byakyuka eno bya wifi skaninga katukole tizi wokutewe wantika amaanyi nze mfudda nti ndi shayi ha oba olumu osalangako gwe kaba kaseera oba ogeze buno obulamu oba kirwadde ndeka n'embiibya yo waaye sabula 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 omwana omulabye
mbwatalina mwana gwoweeka ejjinja Kampala wagaana otta ejjinja Dino Gasto baba togwayo kabejja Sun Master tobimanyi gwe byampuna tugiryako makola.